Basubuzi wanswe chibine chibagata chikasita siba mativu nengeri government ya Uganda jie kutema maulide kushirwade cha Ebola. Uganda yakakasa abantu 19 abaka kwatibwa ekirwadde kino ekika kya bundi bujjo sako kufira omuntu omumu nanswe gwanga eria Democratic Republic of Congo ngono yasoko kusangibwa n'ekirwadde kino. Isa Sechito sentebe wakasita agamba nti newankubadde obusubuzi bwa Uganda tebuna kosebwa nnyo munda mu gwanga, wabula waliwo amawanga agamaze okuyimiriza bannayuganda okugenda mu mawanga gaabwe ennyonyi nga n'ennyonyi ezimu zitandise okulekayo okujja wano mu Uganda n'ebirala. Alowooza nti kino kivudde ku nkwata y'amawulire gano mu ngeri etali nnungi.